that. Uko na with this ama uko na with that.
Uko na with this ama uko na with that. Uko na with this.
Natiko tu upacho kwa ni boss.
Tamka chocola, ama chocoba, ama kau kingia dufo na sontola. Tamka Oreo, tamka kiombido, tamka formia jabare na mamorio. They call me Mr. Tam Tam, brand new B-A-K-A, kijana handsome. Hustle ni on the day luam, plasma, bank account baki lump sum. Kuishi poa, kudishi, kupiga luku, stress kutoa niko drinki, niko manduku. Kambia wazito, spime utachekwa bure. Na mziki kumenda shule.
Kitu ni tamu. Kuicheki bila kudabu tap ni kukosa ni dhamu.
Unataishima.
Taenda kuitangaza.
Usitafune baby mumunye. Usogope kunishikawe ni kune.
Kitu tamu.
Wengoja mini umoke ndo niteke pointi. Ukona roba tina kau melewa ndo uski. Maisha tamu sana sidishi mturana chopsticks. Kasi maya ipasua npate juu ya smoky. Sikila kitu tamu joita lambona ulini. Kuna zile uneza set sikulipukia kilini. Tamu kakukwaga fast born wa wanjiki. Kitu tamu tight hizo ndo umeza kasidi. Na makinika na sijaiso mea group of schools. Kukafunga kabla 30 hizo sando boss moves. Achana lobster oba mlando seafood. After lecture kesho weku chakwangu na see through.
Ni mama yangu ina donjo. Kats kwa lojo. K1 tuko area. Onja kitu tamu bana.
Tamu bana.
Ni kitu delicious. So so sick, be serious. Uko within or without, that you're in or out, no doubt. Vile rapi kwa kwa damu sana. Vena kitu tamu sana.
Vena kitu tamu sana.
Yeah, naitwa pro, man.
Wakileta beef, mina leta cake. I like sweet things, baka nkona toothache. I might just sing, cause it makes the girls shake. But fast, ngoda ni rap, ni bust kama Iraq. Ama kama Iraq, wakidonda na nasikia nkwa mna bong. Kakitu ni tamu, si mina bong. Ukisikia kiwaru, zidi kubonga. Situ kikula mawaru, na manyama choma. Anai boy, ikitu si ni tamu. Tamu kama supu ya nyama. Ama kama ikust ya mkamba. Ama call you, take my number.
Kitu ni tamu bana. Tamu bana. Kitu ni tamu bana.
Kitu ni tamu bana.
Sindiyo, nimesababisha pa mabilio. Mindiyo, chagwa la matiniyo. Hiligiyo, si easyyo, kiririyo. Bad girl, yo mimiyo. Cheki quality, si material. Hii flow inapigwa dogo. Vile wo cruise kwa inange. Sote ramos, baba jipange. Je, tukivami wapa nani ndio queen. Nani ako ready kudedi ya team. Digaga zime come up. Cheki vile macho zikuwa raw. Zime check mafala wana ni surround. Wasichana wana jikrown. Na kuchafua ni hapa ground. Mali safi na ficho mbele ya karau juu.
Gonna end around and round. Kitu tamu ina come around. Ina zunguka. Zunguka.
Kitu ni tamu bana.